Ngiyanibingelela bazalwane. Siyayibonga kakhulu iNkosi ngethuba futhi lo bheka izwi layo ndawonye sifundisane lona ngenhloso yokuthi sakhane ngalo, sifundisane ukuthi uNkulunkulu uthini, thina intando yakhe, and sigqugquzelane ukuthi sikwenze lokhu uNkulunkulu akushoyo. Iyona ndlela leyo umuntu wangaphakathi akhiwa ngayo. Iyona ndlela uNkulunkulu ayenzile ukuthi sisindiswe ngayo, ukuzwa izwi lakhe lishunyayelwe bese siyagqugquzela ukuthi silenze, silalele. Iyona ndlela futhi esikhula ngayo eNkosini ukuthi simfuze uJesu, siye ngokuya sibangcono ekuyekeni izono nasekuphileni ngale ndlela yena aphila ngayo nayifunayo kuthina. Konke lokho kwenziwa ukufundiswa izwi likaNkulunkulu. Linto ebalulekile kakhulu kumuntu osindisiwe. Namhlanje into engithanda ukukhuluma ngayo ukusigqugquzela ukuthi asivuselele ukukholwa kwethu. Isihloko engisisebenzisayo ukuthi asikhwezele umlilo wokukholwa kwethu. Asikhwezele umlilo wokukholwa kwethu. And ngizosebenzisa amavesi alapha encwadini yesambulo, chapter 2 no chapter 3. Uzokhumbula lapha encwadini yesambulo la khona uJesu ebhalela khona iyincwadi, amaletha nje amafishane ebhalela amabandla u7 aye lapha endaweni yase-Asia Minor ngalezi yayikhathi, ilake ngifuna sibheke khona. Isizathu esenza ngikhetha ukukhuluma ngalesihloko esibheke ukuthi siyivuselele, sikhwezele kabusha umlilo wethu, ingoba siyabuyela manje kuhlanganeni njengabazalwane. And ngiyazi ukuthi uma kunoshintsho olukhulu olufana nokuthi sesihlale isikhathi eside singahlangani manje sesiyabuyela, ingqondo yomuntu ibasegiyeni elihle lokwazi nokushintsha ezinye izinto. So ke ngiyathanda ukuthi singaphuthelwa leli thuba lwalolu shintsho lokuthi uNkulunkulu azivumele sibuyele emabandleni sihlangane. Singaphuthela ukuthi sikwazi ukusebenzisa leyo momentum lokho kushintsha kwezinto ukuthi nathi sishintshe iy'mpilo zethu la kunesidingo khona. Silisebenzise ukuvuselela ukukholwa kwethu, uthando lwethu for uNkulunkulu, ukuyimisela kwethu. Sivuseleleke sibuyele egiyeni uma kuthi bese kuye kwenzeka saphuma egiyeni, noma singene kakhulu egiyeni uma kuthi uNkulunkulu besisizile saqhubeka sahlala kulona. So leyo nto engifuna ukukhuluma ngayo, imvuselelo ey'mpilweni zethu. And ngifuna sibheke-ke bangcwele lapha encwadini yesambulo ku-chapter 2. So amabandla awu-7 uJesu awabhalelayo sizokwabuka wonke, sobuka awu-5 awo ukuthi uthini kuwona, ngoba iwona amabandla okwakukhona iy'nkinga kuwona ewayala uJesu ukuthi awaphenduke. So ngifuna sibone ezinye zalezo zinto ukuze makukhona inkinga nawe onayo empilweni yakho efana nenkinga leli bandla lalinayo, uzwe lo myalo wokuphenduka nokuthi uNkulunkulu uthini ngalokho, ukuze nathi so sizo improve impilo zethu, sibe sendaweni la uNkulunkulu afuna ukuthi sibe khona. So ke masibheka lezi incwadi zo-5 noma zo-7 zizonke, sobheke zo-5 zazo, uzobona iphethini endleleni uJesu akhuluma ngayo. So lokhu siyibona kuzona zonke. Ufika okokuqala ayi-introduce ngendlela ethize esuke yenza ukuthi lento azoyisho kulelo bandla bathathe i-notice ngempela. Uyi-introduce ngendlela ebe ezokwenzela umuntu olalele alalelisise, ayilalele lento eshiwoyo ngoba uyeza ukuthi ubani lo oyishoyo. Then okwesibili, umese ebuka imisebenzi leli bandla akhulume ngayo esikhathini ngokuqala ngemisebenzi emihle ibandla lisuke liyenza. Then mese ebuka okubi if kukhona ebandleni ibandla aliyale ngakho. Then wonke la mabandla njengoba siwabona makukhona okumbi uwayala ukuthi awaphenduke. Leyo message awanikezwa ukuthi awaphenduke. Then into elandelayo kuzona zonke futhi le ncwadi iphethini yakhe, uyawayala ukuthi if engaphenduki uzoza noswazi uzoza nediscipline njengoba bezo discipline ingane kade ikhuzwe ingalaleli noma as an judgment njengenkosi izolwa nabantu abamavukela umbuso abangafuni ukuthobela umbuso wayo makuthi abantu abangakholwa bakuleli bandla abadala lenkinga uyeza nejudgment and incwadi yesambulo vele iveza leyo nto ukwahlulelwa kwabantu abangakholwa okuphelela esihogweni uma incwadi iphela uma uNkulunkulu egoqa zonke izinto then into yokugcina futhi siyibonayo kuyona yonke lezi incwadi ayibhalayo zo 7 ukuthi uyabagqugquzela abazali ukuthi abaphenduke hayi nje ngoba kuzozuswazi mabengaphenduki kodwa ngoba kunomvuzo uma bependuka eyintweni ezimba bazenzayo banqobe babambelele eyintweni ezinhle and leyo nto abathembisa yona mawuyifunda kwi-context yencwadi yonke uyabona ukuthi ithembiso ayithembisa eyithenjiswe bonke abazalwane okuveza ukuthi lento yokuphenduka yinto eyenziwa ibona bonke abazalwane beqiniso because lento athi uzobanika yona mabephenduka yinto futhi incwadi yesambulo uma uqhubeka nawo ubona ukuthi ithembisa bonke abantu abasindiswe ngempela ukuthi bazoyithola lezo zinto so kuyofika introduce akhulume ngemisebenzi emihle nemibi ayala ukuthi abantu baphenduke abatshela ukuthi uma bengaphenduki kunediscipline uma bephenduka kunomvuzo leyo sequence esiyibonayo so umyalezo engifuna siwuthole iwona lo bazalwane wokuphenduka wokuvuseleleka wokubuyela endaweni makwenzekile wasuka kuyenzeka umuntu osindisiwe angabi sendaweni la uNkulunkulu afuna ukuthi abe khona awele ezonweni eyithize kodwa futhi uyaphenduka umuntu osindisiwe kunesaga incwadi nezaga lapha chapter 24 verse 16 esithi olungileyo angawa kasikhombisa kodwa avuke olungileyo angawa eyiningi ikhathi kodwa uhlezi evuka njalo indlela okuvela ngayo ukuthi uwolungile nabantu abasindisiwe banjalo abalale ezonweni forever bayavuka noma kwenzekile bawo so ke nawe ngithanda ukuthi masikhuluma manje uvumela umoya ongcwele akuseshe uvumela unembeza wakho ukusole uma kunezinto odinga ukuthi usoleke ngazo uyinuka amakhwapha bese uyayimisela ukulungisa la okumele ulungise khona futhi makuthi kuhamba kahle uyimisele ukuma kakhulu kunakuqala ekutheni uqhubeke ekutheni izinto ihambe kahle maqondana nokukholwa kwakho asibuke ukuqala ibandla lase-Efesu chapter 2 uverse 1 kuya lapha ku 7 incwadi yesambulo uthi ke kuyo ingelosi yebandla lase-Efesu loba ukuthi nakhu akushoyo ophethe iyinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene ohamba phakathi kwezinti zeyibani eziyisikhombisa zegolide. I-introduction le uJesu yokuthi ubani lokhulumayo nebandla lase-Efesu. Uthi uphethe iyinkanyezi eziyisikhombisa esandleni sakhe ezayirepresenta amabandla noma abaholi bamabandla. Bese ethi uhamba phakathi kwezinti eziyisikhombisa zegolide. Le zinto ziveza ukuthi ukuphatha iyinkanyezi kuveza ukuthi uyena in charge of ibandla. Abefundisi basesandleni sakhe uJesu babuswa uyena baphethwe uyena uyena in charge. So ke unelungelo lokuqhamuka azojaja. Athi lokhu ku right lokhu ku wrong ngizoshaya la makungashintshi ngizonivuza la maniqhubeka kahle kanje unelungelo lokukhuluma kanjalo njengomphathi njengenkosi njengombusi wamabandla uma ethi uhamba phakathi kwezinti zeyibani amalenda ama candlesticks lawa uJohane bekhulumile ngawo chapter 1 a represent ibandla chaza ukuthi uphakathi kwalibandla akasona stranger esingazi ukuthi kuqhubekani uphakathi kwalibandla uJesu uyazi kushunyayelwane kuleli bandla uyazi kufundiswana uyazi kuphilwa kanjani kuleli bandla kukhulunywa kanjani kuleli bandla zonke izinto uyazazi into eyenzeka empilweni yakho nale yabantu abangayazi yena uyayazi so ke ukhuluma izinto azaziyo futhi unelungelo lokuyikhuluma njengomphathi wamabandla le introduction isho njalo so ke ithi bandla lase-Efesu lalelisisa kukhuluma umphathi manje webandla umnikazi walo umyeni webandla and uyazi kwenzakalani. So ke thatha notice. Bese thi verse 2 abali imsebenzi yalelibandla emihle and yayimningi imsebenzi emihle eFeso. Ngiyayazi imsebenzi yakho nemizamo yakho nokubekezela kwakho nokuthi kawunakubamela ababi. Wabavivinya bazisho ukuthi bangabapostoli bengesibo wabafumana beqamba manga. Verse 3. Unokubekezela wakhuthazela ngenxa yegama lami kawukhathalanga. Ubala izinto ezintathu la ibandla lelo lokuqalela likhuthele lisebenza. Iphi uNkulunkulu ayibanikeze zona labazalwane babengahlali phezu kwazo babeyisebenzisa for i-benefit yebandla and for ukudumisa uNkulunkulu kubantu bonke ababebabuka. Ibandla lalikhuthele uNkulunkulu wayazi imizamo yalo nemisebenzi yalo. Okwesibili ibandla elalazi izwi likaNkulunkulu futhi lithembekile kulona. Lalikwazi nokubona abapostoli bamanga futhi lingesabi ukubakonfronta nokulwela iqiniso. Kwakuyibandla elinesibindi mase kuza eqinisweni lalingahlehle emumva lingawavumeli amanga. Uzobona amanye amabandla akhuluma ngawo la ayinaleyo nkinga yokudedela iy'mfundiso zamanga kuwona not e-Efesu. Babelulwela iqiniso e-Efesu uyabancoma ngalokho. Okwesithathu babebekezela ebunzimeni. Kwakuyikhathi zokuhlukunyezwa kwabazalwane and ibandla lase-Efesu lalibekezela bengacoshwa ukuhlukumezeka bagcine bembalekela uNkulunkulu babeqhubeka babekezele noma kunzima. Kodwa kakukhona okungahambi kahle and uyakubala manje kuverse 4. Uthi kepha nginalokhu ngawe ukuthi uliyekile uthando lwakho lwakuqala. Bahlehlile kulolu thando babenalo ekuqaleni kokukholwa kwabo noma ekuqaleni kwebandla labo. And uma ufunda incwadi yezenzo kukhona la ikhuluma khona ngokuthi leli bandla laqala kanjani. Liqalwa uPawule eshumayela khona. Kwaba ne-revival enkulu baze baletha iy'thixo zabo ney'ncwadi ababeyisebenzisa for i-magic zashiswa lapha e-Efeso obala. Abantu bonke bebhekile uNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla khona. Laqala ngenkulu intshisakalo leli bandla. And nalabazalwane ababesindiswa kusho ukuthi la babemthanda uNkulunkulu, bene-passion ngezinto zikaNkulunkulu, bemlangazelela, besondela kuyena, bemphilela uNkulunkulu, evuthe enhlizweni zabo, uthando lugcwele enhlizweni zabo ngesikhathi beqala. Kodwa manje basebeliyekile lolo thando lelo, noma imisebenzi yayisakhona bebhizi, bemsebenzela uNkulunkulu, belazi izwi, belwela izwi, bengahlehli uma kunokuhlupheka, kodwa enhlizweni zabo kwasekupholile. Yayisingasekho leyantshisakalo ababenayo ekuqaleni and uNkulunkulu akathokozile ngalokho kubona. So ke uyabayala kuverse 5. Uthi ngakho khumbula lapho uwe khona. Khumbula ukuthi wawunjani ekuqaleni, walimalaphi, waphazanyiswa yini, yini le yakudonsela kude nami, khumbula la owe khona. Okwesibili phenduka, shayi u-10 ke manje. Lezi zinto ebekade zikudonsela kude nami, hlukana nazo, uphenduke ubuyele la owawukhona. Uthi uphenduke wenze imisebenzi yakuqala. Buyela kule msebenzi wawuyenze, buyela kule yandlela owawuyiyona, buyela kule yantshisakalo owawunayo, usanda kusindiswa, ibandla lalisanda kuqala. Ngifuna leyo ntshisakalo, ngifuna leyo mlilo ungapheli. So ke khumbulani ukuthi naphazanyiswa yini, niphenduke niyisole ngalesimo nikusona bese nibuyele emumva. Umyalezo lo wabanikeza wona nomyalezo kufanele siwuzwe nathi ezimpilweni zethu uma kwenzeka ukuthi sifana nebandla lase-Efesu. Uma ukuthi umlilo ucishile kuwena noma ufadabele, uthando lwakho lupholile, intshisakalo yakho ipholile, noma ubusazenza izinto kodwa usuzenza ngokuhudula iy'nyawo, alisekho lo liyathando. UNkulunkulu uyalifuna uthando, uyayifuna intshisakalo ibuye. Akafuni nje ukugcina kwamacala uma uNkulunkulu ekhonza, ufuna ubudlelwane buhlezi buphila. And ke uma bekuthi bese sihlehlile, asiphenduke sikhumbule ukuthi kwenzekani, sishintshe lezo zinto ezisiphazamisile, siyibuyisele kuNkulunkulu ngokugcwele, sibuyele othandweni lethu lwaqala ilo myalezo webandla laseEfesu endumyalezo kufanele siwuzwisise nathi ezimpilweni zethu. And then ke uma uqeda uverse 5 uyabayala ukuthi mabengaphenduki kuzokwenzekani. Uthi uma kungenjalo ngiyeza kuwe ngilisuse uthi lesibani sakho endaweni yalo uma ungaphenduki. Ngicela lokho kuchaza ukuthi uzoba discipline njengebandla and uyokwenza ukuthi ibandla livele lishabalale liphele labandla laseEfesu if bengaphenduki. Akazukuyitolerate lento ukuthi iqhubeke injengoba inje. Uyomane alicishe ibandla liphele lingabikhona noma labazwane bangaqhubeka bakholwe kodwa uyobahlakaza njengebandla. Kalifuni abantu abahlangene ngokuphola kothando, ufuna abantu abazovuselelana ukuthi uthando liphile, bangaqhuquzelana ukuthi babe kulento le. Then verse 6 uthi kepha unalokhu ukuthi uyayizonda imisebenzi yamaNikolawo engiyizondayo nami. Anginaso isikhathi sokungena ekuthena amaNikolawo kwakubani, kodwa yazi nje ukuthi babefundisa izinto ezidukisayo futhi bephila ngendlela uNkulunkulu angayifuni, bephila ezonweni ngenxa yalezi imfundiso zabo. Leli bandla laseEfesu lalizonda yonke imfundiso edukisayo. Njengoba babona lapha phezulu ukuthi babekwazi ukuhlola abantu abayibiza ngabapostoli, bababona ukuthi abasibona, kwakuyibandla eliyibonayo imfundiso edukisayo, lizonde, libalekele, lilwa nayo, uyabancoma ngalokho. Then verse 7 ubathembisa leyantu ukuthi uma bemlalela kuzokwenzakalana, indlela yokubagqugquzela ukuthi baphenduke. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila separadise likaNkulunkulu. Lento yokudla kumuthi wokuphila separadise likaNkulunkulu, mawufunda uyangasekugcineni kwencwadi yesambulo, uyabona ukuthi ithenjiswe bonke abazalwane, bonke abantu abayobe besezulwini bayoyamukela lento ayithembisayo uJesu. Okuchaza ukuthi mayethi onqobayo uyokumnika lento, chaza ukuthi wonke umuntu oyobe sezulwini umuntu onqobayo. Bonke abantu abasindiswa kwangempela ba abantu abanqobayo, ba abantu okuthi ma uJesu ekhuluma balalele baphenduke, abamgolozela uNkulunkulu baqhubeke bahlale ezonweni zabo. Leyo nto yokuhlala ezonweni zakho, for example uma labazwane bengafuni ukuphenduka, iyoveza ukuthi abanqobi, iyoveza ukuthi abasindiswa kwangempela ngoba lesethembise sabo bonke abantu abasindisiwe. So ke osindisiwe uyathuka, alalele, ayenze lento uJesu ayishoyo. Izimvu zami ziyalaza, izwi lami ziyangilandela, usho njalo uJesu. Ke asiyiveze nathi bangcwele njengezimvu ezithembekile zangempela ikaNkulunkulu, hayi abantu abadlala kodwa abantu abasindiswa kwangempela ngokuthi ma uNkulunkulu ekhuluma silalele. Asinuke yamakhopha maqondana nalento yokuphola kothando bese siyayibuyisela endaweni, sikhumbule ukuthi salinyazwa yini, siphenduke bese sibuyela kuloyo ntshisakalo yethu yokuqala. Masibuyele ekuhlanganeni njengebandla manje ku-level 3, asibuyele nakuleli giya lentshisakalo lothando oluvuthayo towards uNkulunkulu olwenza kuvele imisebenzi emihle ezimpilweni zethu. Esibili engithanda siyibone incwadi isuka lapha kuchapter verse 12 khona la chapter 2 ibandla lasePhegamu uverse 12 kuya ku-17 ngelona. Asifundeke naye sibone ukuthi uNkulunkulu uthini la nathi singa-applyana empilweni zethu. Nakuyo ingelosi yebandla lasePhegamu verse 12 loba ukuthi nakhu akushoyo onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili. Uyayi-introduce uJesu njengomuntu onenkemba ebukhali esika nhlangothi zombili. And uJohane chapter 1 ubemvezile ukuthi iphuma emlonyeni wakhe lenkemba le. Okuveza ukuthi amazwi akhe ayahlulela, ayakwazi ukulimaza, ayakwazi ukugweba uma kunesidingo. Inkemba kwakuyoku-executa igebengu. Ngaleza ikhathi uyakwazi ukuza azokwahlulela abantu abangenzi kahle, abanikeza i-judgment. Uma umzalwane osindisiwe ungayibuka leyo nto njenge-discipline uNkulunkulu akwazi ukuyenza ebandleni. Uyakwazi ukungena uNkulunkulu asifake uswazi ebandleni uma kuwukuthi asenzi kahle. Uma kuwukuthi uhlele ebandleni kodwa usindisiwe kwangempela, uNkulunkulu uyakwazi ukuza nale nkemba yokubulala. Okuveza lokuthi abantu bawulahle esirogweni ekugcineni sometimes uNkulunkulu uyabulala even physically uma abantu behlezi emabandleni kodwa bedlala. So ke khumbulani ukuthi ubani lokhulumayo bandla lasePergam. Kukhuluma omahluleli onamandla okwahlulela onelungelo lokwahlulela, ngakho yethukani nimlalelisise. That's the point la introduction yakhe uma eyibiza kanje. Then uma siyaqhubeka ke uthi verse 13 uthi ngiyazi lapho wakhe khona, lapho kukhona isihlalo sobukhosi sika Satan, nokho ulibambisisile igama lami, kawuphikanga inkolo yami, nasemhleni ka Antipas ufakazi wami othembekayo wami owabulawa phakathi kwenu lapho uSathane wakhe khona. So ke uthi leli bandla lalisendaweni embi kakhulu kule ndawo yasePergam. Uyifanisa nendawo la uSathane akhe khona, ukuchaza ukuthi iyayigcwela ukungcola konke nokukhohlakala konke, and lokho kwakholela ekutheni bazondwe abazalwane, bapersecute, bahlukunyezwe kwaze kwabulawa lo Antipas. UJesu amfakazela ukuthi ufakazi wakhe uJesu futhi uthembekile, wayomzalwane oyisibonelo wethembekile, waze wabulawa ngenxa kaKristu. Uthi leli bandla labekezela kulezo yikhathi lezo zokuhlukunyezwa, alizange lamphika uJesu, uthi awuyiphika ngenkolo yami, wabekezela. So ke uyabancoma ngalokho, ibandla elalinokubekezela elalingahlehli ngoba sekunobunzima uma uwumzalwane. Kodwa kwakukhona ukungahambi kahle noma lalincomeka ngalokho. Kuverse 14, nokho kukhona okuyingcosana enginakho ngawe, ngokuba unabo lapho ababambisisa isifundiso sikaBhalamu, owafundisa uBhalaki ukuphonsa isikhubekiso phambi kwabantwana bakwa-Israyeli sokuba badle okuhlatshelwe ithombe nokuba benze izono zokucansi. Futhi-ke nawe unabo ababambisisa isifundiso samaNikolawo ngokunjalo. So ke uthi leli bandla into yokuqala e-wrong ngalo ukuthi banabantu abafundisa into ayifanisa nesifundiso sikaBhalamu. UBhalamu waye umprofethi kuTestamente Elidala owafundisa inkosi uBhalaki eyayifuna ukulwa no-Israyeli ukuthi ingamnqoba kanjani u-Israyeli ngesikhathi esuke eGibhithe yeKhanani u-Israyeli esendleleni. Yamfundisa ukuthi uma ufuna ukubanqoba labantu benze baphinge nabantu besifazane basezweni lakhe ababengasibo abakwa-Israyeli ukuze bezoxabana noNkulunkulu ngalezono zokocansi, bese uNkulunkulu eyabayekelela ukuthi ukwazi ukubanqoba. Nangempela bayenza leyo nto leyo. So ke khona umuntu manje ebandleni lasePergam ofundisa izinto ezenza abazalwane bagcine bengena ezonweni zokocansi, bagcine bekhonza iThixo. And leli bandla liyamdedela lo muntu noma labantu baqhubeke bafundise lento, baphile futhi nangale ndlela. Nale mfundiso yamaNikolawo ibandla lase-Efesu lona elalingayibambanga, elaliyizonda, kuleli bandla lasePergam yayikhona le mfundiso beyamukela bengalwi nayo. So ibandla elalamukela imfundiso eyidukisayo lingayiphikisi, lingamelani nazo, zigcine iholele ibandla ekonakaleni. UJesu-ke uyayibona leyo nto. So ke uthi kuverse 16, ngakho-ke phenduka na umyalezo abanikeza wona. Le nto eniyenzayo yokutolerate i-false doctrine ningayilungisi, igcine yenza abazalwane baphile emanyaleni, bakhonze iThixo. Phendukani kuleyo nto leyo, yekani ukwenza ngaleyo ndlela, shani U-turn, niyiyeke lezo zinto, nibuyele la engifuna ukuthi nibe khona eqinisweni nasekuphileni ngobungcwele. Phendukani, iyona message leyo. Bheka-ke nawe empilweni yakho ukuthi ayikho yini into osuyikholwa ekholele ekutheni uphile esonweni. Azikho ni izono osuzamukele osuphila kuzona empilweni yakho, noma kungasazona lezi zokukhonza iThixo nezocansi, kodwa zikho nezinye izono osuhlezi wanethezeka kuzona. Uma zikhona, phenduka njengaleli bandla lasePergam. And then again, njengokwephethini yakhe, uyabayala ukuthi kuzokwenzekani uma bengaphenduki. Ubathreatnisha ngoswazi lwediscipline. Uma kungenjalo, ngiyeza kuwe. Yabona uverse 16 uma uqhubeka. ngiyeza kuwe masinyane ngiyakulwa nabo ngenkemba yomlomo wami. Uma ukuthi babantu abasindisiwe, le nto iyayiyoba i-discipline enzima uNkulunkulu ebadisciplina abazalwane. Sometimes uswazi likaNkulunkulu lihola ngisho ekutheni umuntu afe physically. Uyakhumbula eKorinte babedlala kambe esidlweni senkosi, benze ama-division lapho makudliwa isidlo. UNkulunkulu uthi uPaul kukhona basebefile ngisho ukufa. Kuyenzeka uNkulunkulu asidiscipline ngaleyo ndlela. Uma ungasindiswanga, inkemba le ebulala straight mhlambe physically, kodwa siyazi okuyikhona ukufa okuza kubona bonke abantu abangakholwa noma besebandleni isihogo. So ke uthi ngiyeza angizukuyitolerate lento uthi nihleze niyenza lento eniyenzayo bazwana basePergam, ngizoyilungisa. And so ke ufuna bathuke ukuze bamlalele mayethi abaphenduke. And also uyabagququzela futhi ukuze baphenduke. Uthi verse 17, onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika okwemana elifihlweyo, ngimuphe itshe elimhlophe, nasetsheni kulotshiwe igama elisha elingaziwa muntu ngolamukelayo kuphela. Izinto ke lezi ezithenjisiwe kubazwane bonke uma ufunda uqhubeka nencwadi yesambulo, anginaso isikhathi sokuyichaza zonke manje, kodwa izinto eyiveza izinto ezispecial uNkulunkulu ayibekele abantwana bakhe. Khona even izinto ezispecial ezingazukusherwa kuthina sonke, eqondene nawe nje kuphela uNkulunkulu, izinto ayobe esenzela zona, esitshela zona ubumnandi basezulwini sonke nje bazwane siyokwamukela. And lento iveza ukuthi-ke bonke abantu ababazalwane bayanqoba. Umzalwane akaqhubeka aphile esonweni, uma esezwile uyabaleka kusona, asukume kusona. Ngakho nathi nje abazalwane asiphenduke ezonweni zethu njengoba iNkosi iyalala libandla lasePergam. Elilandelayo bangcwele kusukela laphana kuverse 18, ibandla laseTiyathira. So ke uverse 18 kuya ku-29 engifuna ukuthi siwubheke manje, sibone ukuthi uthini kuleli bandla laseTiyathira. Kuverse 18, nakuyo ingilosi yebandla laseTiyathira loba ukuthi nakhu ekusho indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalanga bomlilo nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo. Nayile introduction uvezani lamayebiza kanje. Uthi indodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalanga bomlilo, ngicathi kuveza amehlo abona yonke into, ayapenetrate yonke indawo, kungathi makukhona into ema phambi kwawo ezama ukuwasitha ivele ishiswe lomlilo semehlweni ukuze akwazi ukubona zonke indawo. Ayikho into efihlekile kuyena, ubona konke okwenzeka ebandleni laseTiyathira naseyimpilweni zethu, nalokho abantu abangakuboni yena uyakubona. Ubona ingqondo, ubona inhliziyo, ubona izinto ezizenze kusithekeni abantu bengekho, konke kusobala kuyena. Amehlo akavutha njengamalanga bomlilo. Uma ethi inyawo zakhe yifana nethusi, ithusi bronze elikhazimula, ibronze elontuzile ecwengekile, yafiltarishwa, ayinawo ama-impurities, strong le bronze. It bronze idume ngalokho ngokuba yi-metal, insimbi eqinile, strong, engaphuki kalula. Lokhu kuveza ukuthi iy'nyawo zakhe zikwazi ukunyathela, ihlofoze, ihlafaze, zingaphuki. Yiy'nyawo ey'kwazi ukwahlulela, zilimaze zonke izitha zakhe ey'ngenzi kahle. So ke umyalezo abanika wona maye ichaza kanje, ngiyabona ukuthi kwenzeka neTiyathira futhi nginamandla okwahlulela ney'nyawo zokunyathela abantu abangenzi kahle eTiyathira. So ke yethukani uma ngikhuluma, niyilalele lento engiyishoyo ngoba ngiyabona futhi ngiyakwazi ukwenza something ngale ndlela eniphila ngayo eTiyathira. Uthini-ke kubona mayiqhubeka? Uthi verse 19, ngiyayazi imsebenzi imsebenzi yakho, nothando nokukholwa nokukhonza nokubekezela kwakho, nokuthi imsebenzi yakho yokugcina mningi kuneyokuqala. Wazi wabasho kamnandi labazalwane, ngiyafisa nami kusho kanje ngeyami impilo nangebandla lethu. Ngiyayazi imsebenzi yakho nothando lwakho, ibandla elalisebenza limsebenzela uNkulunkulu ligcwele uthando towards uNkulunkulu nakwabanye abazalwane, ibandla elikholwayo izwi likaNkulunkulu libambelele kulona, ibandla lalikhonza lisebenzisa iziphiwo zalo lingavilaphi, lingahlezi phezu kwamathuluzi uNkulunkulu abanikezwa nibandla elisebenzayo liseva one another and liseva bonke abantu ngeyiphiwo zalo. Ibandla lalibekezela futhi ekunzimeni. Umesethi imisebenzi yalo yamanje miningi kuneyokuqala, ibandla lalithuthuka liyaphambili. Benza kangcono ngokuqhubekela kuyaphambili labazalwane bengamile ndawonye, ibandla line-progress. Laliza kahle ngempela ibandla laseTheatira. Kodwa kwakukhona izinto ezingahambi kahle. Verse 20. Uthi kepha nginalokhu ngawe, ukuthi uvumela owesifazane uJezabel ozisho ukuthi ungumprofethikazi, afundise adukise iy'nceku zami ukuba zenze izono zocansi zidle ukuhlatshelwa iy'thombe. Khona umama la oyibiza ngokuthi umprofethikazi leli bandla limkhuza, limhlalisa phansi, limthulisa. Liyamdedela afundise. Lezi zinto ayifundisayo ziholela abazalwane ekutheni bagcine bephile ezonweni zokocansi. Angazi uma ubatshela ukuthi ayikho yini inkinga uma bephila kanjalo, uNkulunkulu uya-understanda, umzimba wodwa, umphefumulo awuthinteki, iyayikhona imfundiso enjalo kuleyi ndawo ngalesikhathi. Nokuthi abazalwane badla ukuhlatshelwa uyithixo, okwakukhomba ukuthi basebeyikhonza lezi thixo, beye emathempelini aziyithixo. Lo mama wayifundisa abazalwane ukuthi benze njalo. Leli bandla lemkhuzi liyamdedela, abanye kubona bayamlandela. Uthi-ke kuverse 21, ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, naye into uJesu ayifunayo. Ma ungenzi kahle umzalwane uyakhuzwa, ufuna uphenduke. Unomusa, uhlezi sinikeza i-chance ukuthi siphenduke ezonweni zethu. Wamnika i-chance ukuthi aphenduke lo mama, verse 21, kepha akavumi ukuphenduka ezonweni zakhe zokocansi. Uyagoloza lo mama. So-ke I think njengoba ibhala la umnikeza i-warning yokugcina, I think uma ebona le nto ebona nokuthi uzokwenzekani, kwakufanele aphenduke lo muntu wayifundisa lamanyala ebandleni laseTheatira. Uthi kuverse 22, bheka ngiyamphonsa embhedeni nabaphinga naye baphonse ekuhluphekeni okukhulu uma bengaphenduka emsebenzini yakhe. Yeza-ke i-discipline, njengoba adesho kwamanye amabandla, uma bengaphenduki uyeza ne-discipline. Into ayifunayo ukubona ukuthi abaphenduke, abashayi U-turn kule ndlela abaphila ngayo nezinto abayifundisayo, abayikholwayo, abafundisana zona nendlela abaphila ngayo as a result. Abashayi U-turn, baphenduke, babuyele eqinisweni, babuyele ekuphileni ngobungcwele. Uma bengakwenzi lokho, iyeza i-judgment, ziyeza lezi ayinyawo ey'hlafazayo ze-bronze. Izoba thela uswazi abazalwane, izoba yise ekubhujisweni abantu abangakholwa kuleli bandla laseTheatira. So-ke athi kuverse 23, ngiyakubulala abantwana bakhe ngokufa. Amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye ophenya izinso nenhliziyo, futhi ngiyakumnika lo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe. Ngiyakubulala ngalezi ayinyawo leziyana ey'hlafazayo, ngiphenyisisa izinso nenhliziyo ngalawa amehla avutha amalanga bomlilo. Ngiyabona ukuthi kwenzakalani. So-ke ngiyeza ne-judgment uma ningaphenduki bazalwane baseTheatira. Wonke umuntu ngiyomjaja ngemisebenzi yakhe. Verse 24, kodwa ngithi kunina enisele eTheatira nonke eningenaso lesi sifundiso eningakwaziyo okujuleleyo kukaSathane, njengoba bekusho babethi lezinto abayifundisayo nabayikholwayo izinto ey'julile ikaSathane. Uthi ngiyanibonga nabanye ukuthi aniyazi anifuna ukuyazi leyo nto leyo edukisayo. Kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo, kepha verse 25, lokho eninakho bambisiseni ngize ngifike. Bambelelani impela nina abanye eningakangeni kulamanyala abanye asebengene kuwona. And bakhona-ke abanjalo abazalwane, konke kuhamba kahle empilweni, bayamphilela uNkulunkulu, bagcwele intshisakalo, bambelela lapho. Njengoba sibuyela ekuhlanganeni, phusha lelo giya kakhulu kunakuqala, uyimisela kakhulu kunakuqala, kuhle ukuqhubeka ekwenzeni njalo. Makukhona wena owazi ukuthi akuhambi kahle empilweni yakho, lungisa, uNkulunkulu ufuna benjalo. Asiphuthumeke sibambe lezinye eziwu-2 zokugcina ayibhalela lamanye amabandla. Lokuqala laseSardis lapha kuchapter 3, uma ubuka-ke indaba yabo ilapha kuverse 1 kuya kuverse 6. Ibandla laseSardis, sizwe ukuthi uthini kulona, singafundani. Naku ingilosi yebandla laseSardi siloba ukuthi naku akushoyo onawo moya bayisikhombisa bakaNkuluNkulu neyinkanyezi eziyisikhombisa. Mayethu nawo moya bayisikhombisa kuveza ukuphelela kobuNkuluNkulu bakhe, uNkuluNkulu impela lo ophelele. Iveza leyo nto leya number u7, uNkuluNkulu impela uphelele akusiye nje nombani lokhulumayo uNkuluNkulu lo bandla laseSardisi lalelani nilalelisise. Uthi uphethe neyinkanyezi eziyisikhombisa, le yinkanyezi eziyisikhombisa ilawa abaholi bamabandla ama-representatives amabandla njengoba ewabhalela asesandleni sakhe, uyena in charge, uyena owaphethe. So ke kukhuluma uNkuluNkulu owumnikazi webandla. Ngakho bazwane baseSardisi lalelani, nani bazwane basekukhanyeni asilalelisise. Uthini ke kubona uma uqhuba novesi 1? Ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Waziwa njengebandla, bandla laseSardisi, mhlawumbe unane-building nendawo enihlanganyela kuyona. Abantu bayakhomba bathi kunebandla laphayana, nihloniphekile nibukeka kahle nje emehlweni abantu, ninegama elihle, naziwa ngokuthi niyaphila, kodwa mina ngiyanibona ukuthi nifila, kukho ukukholwa kunina. Niyigobhozi nje libuya kahle ngaphandle, kodwa akukho lutho kunina. Uthi ke kubona angazi nami yini le yayibenza bafe, kodwa leyo nto yenzeka uma abantu belishiya ivangeli sebefundisana amanga la eSardisi, abafundisana ivangeli elenza umuntu akholwe, asindiswe, akhule ebungcweleni, bayakhohlisana nje, bayahlangana, sekuqala ukuba yiclub lento yaseSardisi. Kodwa kwakungakafi konke, uyabona kuverse 2 uthi vuka ulinde uqinise okuseleyo obekuzakufa, ngokuba angifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu wami. Khona izinto ezayisasele zisazinhle bandla laseSardisi, noma base besendleleni yokufa nje njengebandla, ibandla elaliterminal it was dying eSardisi, kodwa khona okwakusasele. Uthi ke vuka, uyabona ukuthi le nto iveza ukuthi babelele, khona into iyayibalalisa, mhlawumbe inkohliso ababeyifundisa iyayibenza balale, bagcine bengaboni uSathane uzama ukwenzani ebandleni, uyabakhohlisa kanjani, ungcolisa kanjani iy'mpilo zabo ngesono, beyabegcwela ubuthongo nje makuza ey'ntweni y'kamoya. Uthi uJesu vuka, vuka ulinde, vuka uqaphe, vuka uvula amehlo, ube alethe ubone ukuthi kwenzakalani. Imeseji yethu lethi nathi leyo bazalwane, asiphaphame ebuthongweni bethu, singalaliswa yizwe nezinto ezenzekayo ezweni, singalaliswa ama-distractions uSathane azama ukuwaletha ey'mpilweni zethu, singavumi ukulaliswa yilutho, izinto ey'senza sisusa amehlo ethu kuNkulunkulu nasentweni kaNkulunkulu, sinake konke okunye, ubuthongo lobo. Asingavumi ukulala ekukholweni kwethu, kodwa asiphaphame. Uthi uqinise okuseleyo okuzakufa, asiqiniseni nathi izinto ey'sahamba kahle ey'mpilweni zethu. Kuyenzeka sometimes uthole ukuthi noma sewulimala emthandazweni, uyanqena ukuthandaza kodwa mhlawumbe usalifundizwe, uqinise kakhulu kezwini ukuze kugcinene ligcine likusize ubuyela nasemthandazweni. Noma uyathandaza izwi ongasalifundi, qinisa lapho okukhona okusahamba kahle, kubambisise, uqinise kukhona ukuze uzosizakala nakulokhu okukuhlulayo okungezi kahle kukhona. So ke uthi akayitholanga imisebenzi yabo iphelelisiwe phambi kaNkulunkulu, ufuna ke bavuke balungise. Athi kuverse 3, ngakho ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, khumbula ivangelo walizwa, khumbula izinto owayinikezwa ma usindiswa uqalwa njengebandla laseSardisi. Gcina lezo zinto, gcina izwi lami, ukhumbule ukuthi ngangikufundiseni through abapostoli abantu abaqala leli bandla, siyigcine lezo zinto, uphenduke. Nawo umyalezo wakhe, phenduka uma kungahambi kahle, gcina izwi likaNkulunkulu, buyela la owalimala khona, ulungise uma uNkulunkulu ekusola ngezinto ey'thize empilweni yakho. Uthi uma iqhubeka uthi ngokuba uma ungalindi ungaphaphami uvula amehlo, ngiyakuza kuwe njengesela, kawusoze walazi ihora engiyakuza kuwe ngalo. naye le judgment ne discipline ayithembisa bonke abangenzi kahle uthi uyofika njengesela uyofika bengazelele azoletha uswazi esathe sinoma ijudgment uma ukuthi vele babengakholwa kwanhlobo uyeza abesabe abethuke uNkulunkulu lokhulumayo umnikazi webandla lokhulumayo verse 4 kepha unamagama engcosana esadesi alabo abangangcolisanga iy'ngubo zabo baya kuhamba nami bembethe okumhlophe ngokuba bafanele khona babeqhubeka kahle esadesi amabandla yaba nje sometimes noma abanye bengenzi kahle abanye baqhubeke babambelele eqinisweni bahambe ngobungcwele bamphilele uNkulunkulu baphenduke ezonweni uma kwenzeka bewakuzona uthi labo bayohamba naye bembethe okumhlophe and bonke abazalwane bayobe bembethe okumhlophe zinokuchaza ukuthi bonke abazalwane bangempela benza kahle noma kwenzeka bawe bayavuka abalali ezonweni zabo forever so-ke ukuyibona abangempela esadesi ilabo ababenza kanje ingakho ebiza bonke abanye ukuthi nani balingiseni uma kuthi nabazalwane bangempela otherwise niyobe niyiprove ukuthi anisibo abazalwane bangempela onqobayo kuverse 5 uyakwembathiswa kanjalo iy'ngubo ezimhlophe naye negama lakhe angisoze ngalesula encwadini yokuphila negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukababa naphambi kwey'ngilosi zakhe uNkulunkulu akawacisha amagama encwadini yokuphila abantu abasindisiwe kwangempela because bayaphenduka ezonweni zabo le nto ayisho ukuthi sometimes amagama ayacishwa iveza the opposite ukuthi uma bemlalela uJesu uma bephenduka ezonweni zabo amagama abo ngeke azacishwe ngoba bayobevele beprove ukuthi basindiswe ngempela amagama ababhaliwe maseleke labhala igama licishwa kodwa bakhona abantu abasemabandleni abacabanga ukuthi amagama abhaliwe kodwa awabhalwanga and bakuprova lokho ngokuthi bangahambi kahle futhi bale ukuphenduka noma uNkulunkulu esebatshela ebayala uthi laba uyowavuma amagama abona phambi kwengilosi ngeke asho njengale yagenge khumbula igenge athi sukani kimi nina benzi bokubi angikaze nganazi labo uyobavuma athi ngenani embusweni enilungiselwe nina enithandiwe ubaba abamukele ezulwini so-ke uyabayala kanjalo athi onendlebe kuverse 6 makezwe lokhu akushoyo umoya emabandleni then elokugcina ke bazalwane ngifuna silibone ilapha kuverse 14 khona chapter 3 ya 22 ibandla lase Laodicea asibuye ukuthi uthini la from verse 14 nakuyingilosi yebandla lase Laodicea loba ukuthi nakhu akushoyo uamen ufakazi othembekayo oqinisileyo ukuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu ufakazi othembekile akakhuluma amanga yonke into ayishoyo iyiqiniso futhi ukuqala kwendalo kaNkulunkulu uyena owadala zonke izinto zadalwa ngaye njengoba esho lapha kuJohn chapter 1 kuveza ukuthi uNkulunkulu u-in charge of indalo yonke konke kudalwe ngaye usomandla futhi konke akushoyo kuyiqiniso uma eba-assessa ngokwemisebenzi yabo ukhuluma iqiniso uma ebanikeza ama-threats e-punishment ne-discipline ukhuluma iqiniso uma ebanikeza izethembiso ukhuluma iqiniso ngakho abamlalelisise lezinto ayishoyo. Verse 15 ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi kawushisi sengathi ngabe uyabanda noma ushisi aniyona lento engiyifunayo bandla lase Laodicea anishisi kodwa futhi anisibe abantu abangakholwa niyinto nje ephakathi nendawo enginyanyisayo njengetiye elisivivi uyabona umuntu udale ukuthi angathi angaphuza into eshisayo njengetiye noma aphuza into ebandayo njengamanzi abandayo ukuqeda ukoma kodwa into ephakathi nendawo ayithandeki abantu baze baphalaze ngayo uma manzi elukewarm into umuntu angayifuni veza ukuthi nakuNkulunkulu lelibandla laliyinto engathandeki yes abasibe abantu abangakholwa fully ababandi kodwa futhi abafuna ukungena bagcwale ekukholweni bamphilele uNkulunkulu bayinto ezivivi nje enyanyekayo elinduze nemehlweni kaNkulunkulu. Uthi ke soke awubanda ushisi, ngiyafisa ngathi ngabe okunye kwakho kodwa kalokho. Verse 16, ngakho ke njengalokhu uzivivi ungashisi ungabandi, ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngizohlukana nje nawe, ngizoqeda ngawe completely, ngizokhipha kumina bandla laseLaodicea. Ngokuba uthi ngicebile kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolisizi nowokuhawukelwa, uyadabukisa nompofu, wawunalutho nophuphuthekayo, awubona emehlweni nohambazi. Kwakuyibandla elinemali likuyavela la. Lalicebile, libona ukuthi njengoba licebile ngokwasemhlabeni, shuthi nakuNkulunkulu zonke izinto zihamba kahle. Bakhona abantu abakholwa leyo nto. Uma nginemali, shuthi uNkulunkulu uyangibusisa, konke kuhamba kahle. Uma ngiyiphuwa, shuthi uNkulunkulu akangifuni, sicabene. Babuka impumelelo yasemhlabeni, bayiqhathanise, bayenze ihambisane nezinto zokomoya, kusile iqiniso leli. Leli bandla lalinemali, soke licabanga ukuthi yonke into lihamba kahle. Lihamba noNkulunkulu, liyibandla liyibhoza, konke kwakubuya kahle ngokwasezweni. And leyo nto yayisibenza baphuphutheke, ibenze bangasiboni isimo sabo sangempela kwezenkolo. Uma sekuza ngasentweni zokomoya, babengenzi kahle kodwa abakuboni lokho. Babethi bona bacebile abasweli lutho. Uthi uJesu awazi ukuthi ungolisizi wena, uyinto yokudatshukelwa, awunalutho, awunangcebo yangempela. Unengcebo yasemhlabeni kodwa awunayo ingcebo yokomoya. Awuboni futhi emehlweni. Le ngcebo yakhe isikuvala amehlo. Awuboni nokuthi uhambaze. Uchaza ukuthi babengcolile ey'mpilweni zabo, bengenazo iy'ngubo ezimhlophe zobungcwele, bephile esonweni ngenxa yengcebo yabo babenayo nokungayiboni ngoba bedidiswa yile mali abanayo. Uthi ke verse 18, ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe. Ucebo kwangempela, ukukhuluma ngokuceba spiritually la. Ube nengcebo yangempela yasezulwini, uthandwe uNkulunkulu, umthokozise uNkulunkulu umese yakuvuza ngengcebo yangempela. Woza kumina, shiya le ngcebo yasemhlabeni, ungavumi ukuthi udidiswe yona. Woza kumina, uzothenga ney'ngubo ezimhlophe ukuze wembathe. Woza uzothola ubungcwele bangempela. Not le nto yokuthi uthi unemali bese ucabanga ukuthi uright. Woza ngizogeza ngikugqokise iy'ngubo ezimhlophe zobungcwele, bandla laseLaodicea. Uthi umsoke uzothenga ney'ngubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho okuveza impilo egcwele isono eyihlazo. Nomuthi wamehlo, uzothenga umuthi wamehlo ugcobe amehlo akho khona uzobona. Woza ngikususele enkwethu noma inkungu le esivala amehlo akho ekwenza ungasiboni isimo sakho sangempela, ucabanga ukuthi uright, ubungekho right noNkulunkulu, odidiswa imali. Woza ngikutshela amaqiniso ngezwi lami. So ke ubiza ukuphendwa kuleli bandla, ubiza ukuthi alisondele kuyena, ubiza ukuthi alimtedele angene njengoba uzobona uma iqhubela. Uthi verse 19, bonke engibathandayo ngiyabasola, ngibayale. Ngakho shisekela uphenduke, gcwala intshisakalo uphenduke. Thanda ngifuni Nkosi ukhulume kanje nami, ungathokozi ngempilo yami. Ngicela ukuphenduka, ngicela ungisize ngibuyele kuwena. Gcwala intshisakalo, ufuna ukushintsha lesimo uNkulunkulu asibonayo empilweni yakho angasithandi. Yiba njengaleli bandla, yenza le nto uJesu ayelele libandla ukuthi aliyenze. Nawe shisekela amakhono okungahambi kahle empilweni yakho, uphenduke usondele kuNkulunkulu. Nayo verse 20, bheka ngimi ngasemnyango, ngiyangqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami avula umnyango, ngiyakungena kuye, ngidle naye, naye adle nami. Wayefuna i-fellowship nabo, wayefuna ukusondela kubona, efuna basondele kuyena. And uthi uma ngasemnyango abavule leli bandla ngoba bambozwe imali, babambe iy'mali zabo, sebekhohliwe uNkulunkulu, bahlehlile kuNkulunkulu, bakude naye, bacabanga ukuthi ba-right, bamabhoza ngoba banayo yonke into yasemhlabeni, kodwa uJesu ungaphandle kwebandla labo. So ke nathi asiyibhekele nto, bangcwele singagijimi nezinto zezwe, into zasemhlabeni, simshiye ngemumva uNkulunkulu, sikhohlwe uyena. asibambe ingcebo yangempela okuhamba noNkulunkulu noma ingabe sinalutho kwasemhlabeni noma ngabe singabusiseka singavumi imali isididise igcine isususa kuNkulunkulu. So ke wayefuna basondele kuyena angene ezimpilweni zabo adle nabo nabo badle naye babe abangani babe seduze babe umndeni. Ufuna lokho uNkulunkulu kithina. Uthi ke onqobayo kuverse 21 ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi njengalokho nami nganqoba ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makezwe lokho okushoyo umoya emabandleni. Bonke ke abazalwane bazohlala noNkulunkulu esihlalweni sakhe sobukhosi noJesu babuse izulu elisha nomhlaba omusha kuze kube phakade. Okuveza ukuthi bonke abazalwane bayamvulela uJesu angene ngoba ibona abanqobayo ngithi. Bonke abazalwane bayaphenduka uma kwenzekile badidiseka bawele ezonweni bayaphenduka abantu abanqobayo abantu abasindisiwe bagcina besinqobile isono then ke bese bethola lo mvuzo uJesu awushoyo laphayana. So ke bancwele ngiyala ukuthi azivuseleleke sengivala azivusa umlilo siwukhwezele umlilo uma ukuthi ubusufada bale impilweni sasisebenzise lokushintsha kwesizini sesiyabuyela manje kuhlanganeni njengamabandla asingene kwelinye igiya nathi ezimpilweni zethu sivuseleleke sigcwele amandla amasha asiapply lento ekutheni sivuseleleke ekubeni determined ekutheni simlalele uNkulunkulu asinqumeleka bosho ukuthi sozenza izinto uNkulunkulu ayishoyo asinqumeleka bosho ukuthi sokhwezela umlilo ekulweni nesono ezimpilweni zethu singavumi ukubuswa isono singagive up ekulweni naso noma singawaka sikhombisa azivuke futhi silwe nezinto ezisilimaza impilweni zethu azivuselele umlilo ekukhuleni ebungcweleni singavumi kube nezithele singenazo asikhulu othandweni sikhule kube nokuthula sikhule kuthobekeni zonke lezi zinto uNkulunkulu ayifuna impilweni zethu asikhuleni kuzona siqhubekele phambili azivuselele umlilo kuma devotions ethu emkhulekweni ekutadisheni izwi likaNkulunkulu asibuyele lapho ngegiye elinamandla asikwenzisise ezimpilweni zethu ukuze sizokhula azivuselele umlilo ekusebenziseni iziphiwo zethu zokomoya sonke sineziphiwo uNkulunkulu asinikeze zona asisebenzise ebandleni ukwakha abanye abazalwane ukubalekelela ngendlela uNkulunkulu asinika amandla ngazo uNkulunkulu ufuna abazalwane abasevayo abayimiselayo ezintweni zonke uNkulunkulu ayishoyo. So ke ilo myalezo enginawo bancwela sikhwezele umlilo sibuyele egiyeni elentuzeni eliyaphambili ngokusebenzela uNkulunkulu. Asithandaze siyakubonga kakhulu Nkosi ngezwi lakho siyakubonga ngokusola njengobaba ngiyakhuleka ukuthi usize silalele siphenduke impela la udinga ukuthi siphenduke khona sibuyele othandweni lethu lokuqala nasekwenzeni kahle kuyona yonke eminye imikhakha yempilo yethu sibalekele zonke ezinye izono ukuze wena uzokhazimuliswa ngeimpilo zethu uzivuze futhi ngelinye ilanga ngenxa yokwenza kahle siyakubonga egameni lika Jesu amen.